Pagazi nisafikiria kuchuka lapa vibonzo ni peni vazi ni vae usika nweke rap kwenye climax ni hype na kadamnas mabinti wame foldnas car long distance tapita wapi mindo roundabout chunga kasi mbelo kungwa yoni chance hata ya kutea na shambulia huku nmepaki basi wahini hini kengele ya namba mwalimu zamu ni mimi weze skep unta kubamba kili nimefunga kamba isi switch ukupa gumu ndole nyeli lipo samba
Yes.
Tafuta pesa jomba, sokula kuvaa nyingi sana mpaka ex wako Akila lijikuwa ambera marafiki zake na hatuzimagi tacos Na vingi vya kuwaza so chuki walikuwa daa Nuku vifungu kisho kaisome habari Talifa ni kwamba na waficha lipo hii sayari Sintertaini drama, testi nafunga hema Full dara ya ulinzi huna jeuri ya kusimama Mbele mwanaume mwenye nyama lala chini raise Ni kupime kinacho hema Tafteni mjifunze, soma nunu wa wema Nina Bible Plus, Strip Norwegian wapi nyegema Sina body front, what a wrong time approach Effort not sexy, it means maiche ijoshi Mneshi jangwani lihali ziwa mnaro If you buried the worst memories, the guy was a hero Kinachosumbua nkutaka kujua uchafu Kujua mazaifu nilonayo kifiki nimekamirika riff Anoni peji za udaku, wala shobo za ndafu midyogo Ila kweli si upendi kuku Sichezi na kalenda, na cheza na mudo Gari mezani usimisi watoto wanono yudo zuri Na mwamini anajibu, pia nalinda utu wangu Daire mchana na usiku, staki kujua vingi Bali nife na tafiti, wajuaji wamekata ringi Na kugongeana lift, achojisifo mekimaster Kimeweka benchi, simameni kama ATM machine Msuludisha chenchi, megundua ikikichwa too late Zima debate, zima kimsi beti Always mean winner, hata kaba ya shindano Msilete mikataba, leteni pesa ni mwaga wino Boro pay Angoro kante, pila nifate we Kipi gundu we Tega kichwa siyo nundu we Mini mundu leta nguru we Samaki mtamu siyo mpaka ni kusanu we Kifuani sasita ache chanu we Nyunde come faster Miamba yote yani ipasu we Povu la nini lihari ya mzimudu nguo Haito wasedia, miso niluafichia Funguo world is full of drama Chagamo na vyeweza mwanangu pate chagamo na ulizia oyo Hiso sheri upo walabuni Hatupimi tunachimba vina Tani kwa wingi kakazenu wanelewa Sema wanaitaka ligi Na sichezi ndogo ndogo longo kubwa longo longo Sina mini mshuwa master dingi Nasimama kama utando wa uji Mtongua tu Man hamjui kinachofuka chini Mizani melalia kwangu Hata wakiungana lifuvu sibure Kuna special mwingu mejazana Sa time kutoleweke na faa jamaa Wanaita mfua kunyesha huko ajandaa mapaa Siko famous wala mainstream Kisa wamejaa Ngojeni kiza kitando anijue nguvu ya mshumaa Nyumba yangu haina sakafu wachezi nje wala ndani watoto watatoka wachafu hata nikiswag basic bado na wapa hofa wezi zuia hell kikubwa ya andeni mapafu Nilo inspire najua wapi na kuna Mi wakuja bro, mzao na kipi cha kujivuna Game yangu bado priceless Sinunuriki mini kada haswa Nile kunywa maji ya Rolls Royce I'm the next boss, mtau naishi Jue wandishi na otema Tenga mudo sweke fence Utanileo ujachelewa kama chozo wa Catalunya Bada kuondoka Messi Ukiwa slow kukechi vunga Nipo chapter mbari Ukweli wavivu wasipofika Who tens of five kukaa kuhave fun Na bitch za zonena kwa luga Nipo A-list, playlist zao kwenye gari Wanapiga, kumshani mwenye dhamana hii pumzi Inapaswa chunga, this is the first and last Kwa nikivutio cha taifa like no more than Mlima watalii wanao kuja, mboni lipo toka Machozo wakafuto, lamini kabisa, simbo wanyika sasa nimefika Napo wombo tawala mnipe, sio sina nguvu Musawe mekaa mbele, kikweli nyoni wachova Mwezi simama nilipo, takuwa ni utovu Wanidham ketini hero, ni mwage wakovu Dereva setambia uzoefu Wa barabara, bali na makiniko sukani tufike barabara Salama juu ya afya, spate hata chafya Remember my name mbele yangu na pomtaja Lucifer Joseph. Na ringia connection, na sahau mini server Nipo chumba maalum, na wafanya mna deliver Doctor na abort poison, lose of feed area Underground so king, kwenye yangu area Omi